Download music on the Solatus website.
Zolika, ya kisoni dirira kwan. Tabala ziguduri, kombezo sepulusa, kugonja dirira kwan. Chikondi jazirala, Yehova pakati patu, muti ananezo dirira kwan. Kupanda kondo njala, anabolo zivome.
Quando